What's up, everybody? My name is Benson.
Kasa on a beat.
Una umri flani ukifika, majukumu kukuta, mawazo flani ya kondesha, vidonda vya tumbo kupata. Unataka mtoto japata, utaki mtoto umepata. Ulichogopa kupata, ulichopata ukutaka.
Wewe jikuba,
one day gonna make it.
Jikuba,
one day zikutisha.
Jikuba,
one day gonna make it.
Jikuba,
one day zikutisha.
Jikuba,
one day gonna make it.
Jikuba,
one day zikutisha.
Jikuba,
one day gonna make it.
Jikuba,
one day zikutisha.
Nikicheki majukumu yake ningalia, hata kichwani mwangu najiambia, pora yangu mwenyewe kujipatia. Banya wanambia ishi leo leo na kuna jutia, kazi na dawa na jidugia, na mini yangu ipo na subiria. One day I'll make it, 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 one day. Kazi tosita kusonga, wele kusonga. I'll make it one day, I'll make it one day. Umri flani ukifika, majukumu kukuta, mawazo flani ya kondesha, vidonda vya tumbo kupata. Unataka mtoto japata, utaki mtoto umepata. Ulichogopa nikupata, ulichopata ukutaka.
Wewe jikuba,
one day gonna make it.
Jikuba,
one day zikutisha.
Jikuba,
one